kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane mukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izi ngorane aya matora ntabahuriye nayo babayemo mu mwaka w'2017 kuko kuri ubu usanga harabayemo kwisanzura
kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere 26 muri utu turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo muri Ngoma ho abayobozi bemereye ko politiki cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye muri politiki itandukanye ni ukuvuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane Ngoma twagigaragaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafungisha n'amaduka ahantu hose abantu bose bagera kujya ahandi
Umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ku bibazo bagiriye mu turere tubiri Ngoma na Rulindo babigejeje kuri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora twashatse kumenya icyo iyi komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Oda Gasinzigwa atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone yigendanwa muri iki kiganiro n'abanyamakuru Frank Habineza yabajijwe icyo avuga kubavuga ko ishyaka rye riri mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye itwatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
abantu twebwe twavuze kuva tutangira ko ishyaka rya opposition tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri exile ngewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri navukiye mu buhungiro nzanje nguze nza no mu gihugu cyanjye ndanjye nsubira no mu buhungiro inshuro ebyiri iyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda niyo no mu nteko batubuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabiruka nano mu nteko muzatakaza umugati kandi tuweza gupaje mu nteko gukorera imigati ntabwo byarekeye aho twakomeje duhangana n'ibyo bibazo yewe nazakomeza ati spin twazigiye mu niba n'umutabizi nayo kabibabwira nigeje mu nivuga kuri munsi zo mu bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko ubwo se mba munsi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda
mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza umukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki ahe n'abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yijeje abaturage hari iby'ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka 6 rimaze mu nteko ishinga amategeko ariho ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora
iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahuguye tuzakora bigakorwa leta ikabyemera bigakoreka kuri abaturage bafitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda ariyo tubizeza babona ko bizakunda nkavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ninke cyane kurusha ibyiza twabonye twa dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abadepite baziyongera kuko nabivugaga nibura bagera kuri 20 ndetse na perezidansi nduva tuyifiteho turimo kwifatisha intoki kuri 65%.
Umwe mu basesenguzi bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda Dr. Bukanani Ismail kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika ku bakandida bose batatu barimo guhiganwa muri aya matora yo kuyobora yo kuzayobora u Rwanda abakandida bose bazategereza ifirimbi ya nyuma hamaze gutangazwa watsinze amatora
tugiye ku mukandida nka Green Party Habineza Frank murabizi ko nawe sibwo bwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje aha rero urabona ko ubu ngubu noneho 2024 uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho kuko nawe ni umwe muri icyo gihe wamaze kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese Dr. Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri 2017 ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma
mu matora y'ubushize mu mwaka 2017 ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi 0.4% ugereranije n'abaturage bagera hafi kuri 7,000,000 bari biyandikishije kuzatora icyo gihe usanga yaratowe n'abaturage bagera ku 28,000 gusa Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.